It's this music one time.
Kwanza kabisa ya moyoni nikueleze uloyafanya kwangu wewe si mazuri na kuambia. Unipeleka peleka kama garibovu, univuta vuta kama taira, au kisa masao na kuangia. Kajono mekua na unatanua, sema kama huja kuwa wewe, au kama ni mtoto wewe, sema kama huja kuwa Mary, au kama ni mtoto wewe. Yuko simple huyu de, yuko simple, oh la la la. Yuko simple huyu de, yuko simple, oh na na na. Yuko simple everyday, yani yuko simple, oh la la la. Yuko simple every time, yani yuko simple, oh na na na.
Yuko simple,
simple,
ready for mingo. Hana mwendelezo story, kama si dingo. Wahuni hawachoki kuvunja shingo, huyu mama uruma anaga maringo. Sometime bule, sometime dola, sometime biyashala, sometime hola. Hapendi kuwa nyima masela hola, hapendi hata kujizui hola. Ukimpa bia, hana kuitadia, ukimpa wida, hana vuta pia.
Ukimpa bia, hana kuitadia, ukimpa wida, hana vuta pia.
Halipo soma, lipo fela kakata shule, kila kona kila mtana zagabule. Halipo soma, lipo fela kakata shule, kila kona kila mtana zagabule.
Yuko simple huyu de, yuko simple, oh la la la. Yuko simple huyu de, yuko simple, oh na na na. Yuko simple everyday, yani yuko simple, oh la la la. Yuko simple every time, yani yuko simple, oh na na na.
Ukadete na wasa kisa mimi sina mari, kunipeleka peleka puta jamani. Hivi kwa nini, hivi nani akikuambia utamwelewa, au mimi ni nani utakinielewa?
Yuko simple huyu de, yuko simple, oh la la la. Yuko simple huyu de, yuko simple, oh na na na. Yuko simple everyday, yani yuko simple, oh la la la. Yuko simple every time, yani yuko simple, oh na na na.
I come by the name of team, I did to tabli class, come choose the homeboys from Bain, Tanzania boy, in my new Tanzania. Sema, Tino Mafia baby, ha! Sema, Tino Mafia baby, yeah! Tony Biz, Busy Records, yeah!